If your personal account is empty, if your mikono kwa pocket, weka vya msingi kwa budget, your pesa tabaki kwa wallet. You busy yourself is working, soko twinkies wa in. Do you a bit wa chief, ya go MP, gabi on stage. Keep busy kwenye kaze, siwe maarufu wa mapenze. Keep busy kwenye kaze, siwe maarufu wa mapenze. Kama unataka kupata, ambacho hujawahi kupata, lazima ufanye, ambacho hujawahi kufanya. Mimi baba yeah sina nguvu tena ya kumuua simba simba ni mkali alishindwa baba watoto wangu wote kimbieni watoto wangu mimi baba sina nguvu tena ya kumuua simba simba ni mkali alishindwa baba watoto wangu wote kimbieni kama unataka kupata ambacho hujawahi kupata lazima ufanye ambacho hujawahi kufanya kama unataka kupata ambacho hujawahi kupata lazima ufanye ambacho hujawahi kufanya kama unataka kupata ambacho hujawahi kupata lazima ufanye ambacho hujawahi kufanya usije na mawe ni vita ya gani msina utani bona kipazo na ficha kwa pani mimi nataka kukani salamu kwa mama na jingili nipo busy na saka mashilingi kichwani mawazo mafilingi na wazo tofauti unafikiria usipange vina ili upate mana panga zana kisha upange mana kisha panga mana utapata vina
wanna get it what you never did you ever to do what you never did if you wanna get it what you never did ever to do what you never did
kama unataka kupata ambacho hujawahi kupata lazima ufanye ambacho hujawahi kufanya if you wanna get it done if you wanna get it money.